Isahluko 10. AmaFilisti ayelwa no-Israyeli. Amadoda kwa-Israyeli awabalekela amaFilisti. Amaningi abulawa entabeni Gilibowa. AmaFilisti amhlala ezithendeni uSawule namadodana akhe. Abulala uJonathan, u-Abinadaba noMalikishua, amadodana kaSawule. Impi yabanzima kuSawule. Abacibisheli bamthola futhi bamlimaza. Ngemva kwalokho, uSawule wathi esikhonzini esiphatha izikhali zakhe.
Hosha inkemba yakho ongigwaze ngayo, ukuze laba bantu abangasokile bangezi bangiphathe ngesihluku.
Kodwa isikhonzi esiphatha izikhali zakhe asivumanga, ngoba sasesaba kakhulu. Ngakho uSawule wathatha inkemba, wawela phezu kwayo. Lapho isikhonzi esiphatha izikhali zakhe sibona ukuthi uSawule sefile, naso sawela phezu kwenkemba yaso, safa. Ngakho uSawule namadodana akhe amathathu bafa. Bonke abendlu yakhe ababenaye bafa ngesikhathi esisodwa. Lapho bonke abantu bakwa-Israyeli ababesesigodini bebona ukuthi wonke umuntu ubalekile nokuthi uSawule namadodana akhe bafile, bashiya amadolobha abo babaleka. Ngemva kwalokho kwafika amaFilisti ahlala kuwo. Ngakusasa, lapho amaFilisti eza ezohlubula ababulewe, athola uSawule namadodana akhe bedindilizile entabeni Gilboa. Ngakho amhlubula, ashumpula ikhanda lakhe, athatha nezembatho zakhe zempi. Athumela umyalezo kulo lonke izwe lamaFilisti ukuze lezi zindaba azimemezele ezithixweni zawo nakubantu. Ngemva kwalokho, abeka izembatho zakhe zempi endlini kaNkulunkulu wawo, abethela ugebhezi lwakhe endlini kaDagoni. Lapho bonke ababesejabeshi, eGiliyadi, bezwa konke lokho amaFilista ekwenze kuSawule, wonke amaqhawe asuka, athwala isidumbu sikaSawule nezidumbu zamadodana akhe, aziletha eJabeshi, angcwaba amathambo abo ngaphansi kwesihlahla esikhulu eJabeshi. Azila ukudla izinsuku eziyisikhombisa. Ngakho uSawule wafa ngenxa yokungathembeki kwakhe kuJehova, ngoba kazange alalele izwi likaJehova, nangenxa yokuthi wabuza kosebenzelana nemimoya esikhundleni sokubuza kuJehova. Ngenxa yalokho, uNkulunkulu wambulala. Ubukhosi wabudlulisela kuDavide, indodana kaJese.